yanda jo emin taji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi ali nyali abdul mun yottinta e mon sembe habaruji meden hande ni halandu labi kesi renude himbe adamu en ton dan ni der departement arlit dum dun fa hande dalila pasta ki himbe e tetude arzu kuma be ko wona no wade do beddol ummade gidan daka warde hubere arlit den no wadi labi den dan cinga en kalandu ni fa hande do beddol sembe dun fa hande en kalandu ni fa hande do beddol sembe dimma wonabe no kolle mardi bondi no golline galano keba barke golle en ton dan ni der region agades yewtere pindinol meden studio kalangu handen ni wadandu police rural himbe kalfinabe bawde surude e hebude dun fa hande mo solo rural denigal hebake caka himbe ci do andan leydi Niger do kerol birnin konni natude illela leydi Nigeria dun joddini bureau police be keso godon yewtinade yaha wartaji himbe adam en tubak o dun fa hande himbe be andan ni kokka lawol fudude golle mabbe dun du yeso ardibe hawju region en dan fu nani ko Issa Moussa gouverneur region taw en dan ni wi do majjum ko Asmana Moussa ariska waddi fitade ngal fulfulde
wannan wuri sai bada
de no kure no adam balla gamu sanne hartore no golbi be wuro koni kam fu bi be leedi ni share sabdum walla tana mina jewtinaade faamude nimbe be ngala anniyaaji lobbi wawtu gon o don nana wi e nyaw bangi der Sokoto mane doso den ngwana weccitaade do alle electorobe tawabe der no kure de neddo paado jahangal gondudo e nyaw fu hana wittaade nangude do joomun no waawi yaarede der electorore de sawrede ndene nokko na fakka makalatani Niger e Nigeria misali nden koji artonde na gudom cellal himbe kamfu e yadu yesadu konda
da kuma ci gaba
dalila dudal pasitaki himbe ko wona no wade der departement arlit e kadun fahande an tetol basobe kangé wonbe no mujjina kangé den dan ni der departement arlit o den ni waddi ko ardibe departement o den ni joddini laabi godo dun fahande ngar renude himbe adam dun du waddi ko fahande dun jami himbe ummade ton anden ni gidan daka na yahude ton anden gidan daka wandan to himbe be den to kirnu kugo dum fuube to kira beddol balal gol en so geji dun fahande gattete dena himbe ton anda ana niko Abdurrahman Mawli mera er arlitade den ni wi do majjun ko mutari Abdullahi waddi firtade ngal fulfulde
muna samu matsala sakanin mu da gidan daka
tadale no tawa akunde gidan daka warde gallure arlete gan wawto fu na min andine e wiide loreji pasama don amma ko min yewtini fi on dum fami ko wana do lawo lore gol fasi on wana no wade de jon o min kojani dum labi wattude sogeje kawjide filande na gu do lawol koltangol subaka yaade la sara neddo fu mo tokkiray e lawol lore mangongol kambe biddo bondo fu gotum neddo fu ummoido do boggol police ji gidan daka on tokke lawol mangongol yottade arlete wodi lawal ngal nangude yamde jeegon subaka neddo paado gidan daka fu tokkira do lawol mangongol gam se yamde jeetati jamma wadi fu ya warta on no faddete
babu sawala sawwa
Région Agadez ni hanono dekotodo e procureur région en den ni haliri dun dimma gollintebe wobbe nyama barke golle mu en no don no duuda dum wala dun fa hande dun so joro gada da cakantararde enda nani ko Ousmane Gajere Mahamadou Bilal procureur en den ni dekotodo he mudon ko wi do majjun dun fa hande ko Moussa Mamman waddi firtade ngal fulfulde
Nous enregistrons
les meden keba ir gollinde himbe fu nyama barke golle mabbe burde be kambe gollobe enda suka mabbe yaade mawdo mabbe fu himbe du non jabata golle gaddana be gollina be gambe kecoray na gambe pinay koy mabbe pirtaaki gollinde himbe be enda suka mabbe yaade mawdo mabbe fu de en daari ko be kebata der majjum hana ko gasino wala ko be keba sey torra ciawtinaaki e teeka kiji gadaadi kolli kollinol iri mabbe no donno duuda dimma mabbe du wala no soccoro gada der gollal gotal neddo goto nyanta barke golle himbe sappu mabbe
une seule personne avec au delà de la dizaine des mineurs
alal gene lewru juye hitan du ujina didi e laso e tati habdo godon wadi chaka linyi didi durobe ton andan du ni fa handan du undu godon tawanu do chaka kabalewa e tumur ton andan ni der region di fo andan himbe dido du ni fa handan mai der habdo go andan abdu nimo gada jango ardido fedde leydi Niger non darani de hakke durobe wattidane ko wattani fa handan da yere hebu nani ko wi ko mani Musa waddi firtade ngal fulfulde
basu gane juna bane
bando drenno gam moy fu no dara bandum e darde gum gomnati kan handi nata der fi on gan hibugo musulmu de ni duroben kawri ko hore mabbe kalan tabe fereno kamben do lara bube ko hore be mabbe kalan tabe fereno to de ni hana wakati fu hala iri gota ni be kalante no waddan sadarma ko waddata rafi narral musuldo hebataaki de ewama goto wari handen jango dido na tato bari fabbi jango jo bari de hisama bari tebe no dudanni ko min gidi ni woni gomnati dawra dabareji lobbi gam musuldo
ke fadi gomnati ta dauki mataaki
dungu hikka gwende ni de en dari der cekan taraje departement ga yasebi en ni yettore Allah gan dudal ci etobe tede awi fu hande nan kap kula en awi dungu gwende dun donno yahira fodde no hidra badu ni ko de en dari hikka ni dungu gwende ni jippila waki der cekan taraje departement ga wande nani ko Idrissa Abdou adido sarusi deme departement ga wande ni wi ko fadel alu waddi firtade ngal fulfulde
la campagne agricole
wande joni no dungugo wontiri de leydi gaya yettore Allah de arande ko dungugo fuduno dun wattani min joti amma ko sakiti dun funo wonno yehira no wodiri Allah e tobole gondino gade min galana wuroji herme e chapande jeddi joy demobe awi gauri kamannaje himbe no woni jon no awa bayeri e awobe biriji e nyebbe do ko jewata chole kebade der departement on wuroji sapo e go goni bay diyam dan non fu ko fero diri e hitane wittini no wodi wuroji jeddi di diyam dan tobi sanne arande ko dungugo fuduno diyam wala no hedja awatirdin dum wadi awatirdin gadi layre ko fero diri e hitane wittini
refela region agadesa fedde rewbe cubabe duni fa handen conseil yakku e député ko non der region en dambe gadi batu joda hale mabbe dun duni fa handen gan jewtinade fi no rewbe region en dan ni tawra der majum dun duni fa handen de en dari no be de sembe ko watta halaji mabbe di en dan ni gatte kumpa der sigilaji yadu yesu juddino tedi gan hitan du bujina didi e laso etati azara ajawali ardido fedde de en dan ni nani ko wi do majum ko anise karimo di firta de gal fulfulde
les différentes conseillères il faut
qu'elles di conseiller be rewbe kawra gida andodira gan conseiller be gon be nebi dermo conseiller gondo e boyay ko e chuba denni no wodi himbe pama dume woni golle chubaado kawral batu joda kalan o no halan ko woni golle chubaado fudo deni latake debbono en kawra min peccodira andal moy fu nawtoro e bandum gan komin fu e sigila golle mun komin domi ni woni robe konsebe e bayla jikkuji mabbe e waddugo balla do waddugo yawtereji pindinol e do fi denaku e duri didde e dawlinol law e gada mun chubabe be deni koti neddo fu der komin mun hawra bibbe robe mun wadana be yawtereji pindinol gan hebugo mosola sadarmaaji gondi der meriji mabbe
golle beddol ummade kaw warde duni faande cinta brader golle de den nino don no jehira fodde no hidira hanono hamma abdullahi rusman mer ko min kaw wande ni halir nyandu fu golle de den timina himbe keban ko irnan der yaha wartaji mu en celol gol duni faande wadama ko wattani loreji de den tokkira fadde golle de den timina de nani ko mer wande ni wi'i ko alamin wa shar wad firta de gal fulfulde
les travaux de la
golleji lawol lore marara ba kawu cinta barade no don yeyira no wodiri wodi campagne MBC gado lawo gol on do hantini gadol kodor koji denin fa kor ka ir wattama yottade kawu jonkay yeso kawu dom kodor koji din gona e wadede wodi du fase dakalbe puddan wattude kolta do don jon o nangude kawu yottade tawa idum hoyi tokkirol don gal lawol non golloreji kirta emun sanne yuwoji har Algeri nonni wodi mojjintinon golla wolore no waddan bantari sanne harto arzuku nokkuje den wodi hakkunde kawu to wodi bonande labi don do fondi tama cel dugol wada fay der ndungu loreji no bayi to kirta don
ya pas de blocage
aro orano company baso gar arziku leedi do anden ni urano anden duni faande hawtidaade e gomnati leedi Niger wadi handen ni duubi lasoji didi ton anden arlete handen company o anden ni no hidi nawtoraade lawol kesol godon duni faande wasude arziku leedi di anda lawol gol duni faande baako jaadaaki no waddana ladde e jaay meeden duni e ko filti dun sadon hanono Bruno Chagarangon mo kriade fedde goɗon duni fa handen non ƴewtintone dow fi o anden jo andal luggiɗigal du non fa handen dow arsu ku uranium leydi Niger o anden ni haalir nani ko o famtini dow majjum ko Moctar Hamadou waddi firtaɗel ngal fulfulde.
Cette méthode
sigila inniraɗo ISR no hawri dabare moɗum nawtorto nder mum diyan ko ɗum wasata forage uji ittude arzuku leydi iranio o enda se ɓulli forage gom base to o hawrete den ɗum pompo ɓulli ɗin enda iranio o enda wurtine hawre yaasi nder nokkure gom sigila o enda no wodi saɗormaji gaddanɗi har ko darta jaye e ko fili ɗum gam faɗo diyan nokkuje sinadar diyan nawtorteɗan ɗa enda ɗum bonnan ɗum denne kampani baso jandidi enda no hani waɗane canɗe dow sinadariji kawnidirteɗi diyan ɗa e waɗe ɓe ƴame du no kampani o enda waɗata renude faɗo diyan fu tawaɗe nder cakantararde enda
hannden sappo e tati lewru juillet hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e tati woni ñalowma tataɓo laawol ɗiɗaɓol sigila latta bal ittodira gan tefude kuɓɓo ifowa zone be ko worɓe ɗo anden ko waɗawte to anden Abidjan leydi Côte d'Ivoire di anden hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e tati mena Niger U20 e fedde leydi Burkina Faso hannden ka en latta ditta leydi Niger di anden duni fa hannden mena U20 oɗen mum ni no hani tittinkinade no heɓude jalorgal gan yardo yeeso lattol bal muɗum nder sigila o anden gaɗa duni fa hannden ko Côte d'Ivoire heɓi jalorgal dow leydi Niger di enden ni e kaden duni fa handen wakkati U20 mena Niger o anden ni waddinno banam leydi Ghana go e go o leydi di enden ni mena Niger o anden U20 muɗum no han tittinkinade no hanono Abdourahmane Issa Maiga ekkintino fedde de enden ni haaliri ɗum gam heɓude jalorgal dow fedde leydi Burkina Faso di enden. Gan joɗɗinde laabi ardagal lobbal ɗo enden leydi Niger ni nder hawju fi gese durduɗe jaye e ko nandi titta waddi ko fa hannden ɗum joɗɗini jonde lobbere ko watta duni fa hannden himɓe cakantaraje ɗe enden ni keɓa no joɗori potal heɓo caka mabɓe waddi ko laawol laamu leydi goɗon ni joɗɗinama gol hokki duni fa hannden sembe e bawɗe ardiɓe cakantaraje ɗe enden ni ko watta ɓe daro nokkure polisi ko indira polise liral ɗum enden nu gan surude gacce e heɓude duni fa hannden mosola gacce ɗe enden ni jeni ɗe keɓake idile ko ardiɗo hawju golle code rural ɗo enden ni leydi Niger famtini dow majjum ko haɗa ha yimɓeɓe enda nani yewtere makko min he makko ko firta heɗen ngal fulfulde.
La police rurale ce n'est pas
une biteɓe police rurale ɗum wana iri ko policeji mairie ɗum non non yimɓe noon ɓe laamu hokki laawol laatade ɗum e gollude kotta tawe hakkillo fukkingo tawama jemma ila ñalowma nder jaaye e laddeji ɗon
en d'autres termes
ɗume woni golle police ɓe laddi.
Elle procède à la prévention des conflits
surude fitinaji misali ndeni goɗɗo heli hoggo gurtol dabbaji ko jukka wi'a yoɓa yeƴita nanga kasude en daari ɗum ɗon fuu no tawa nder surugol fitinaji woɗi du neɗɗo fuu laatiɗo biteɓe police rural ɓe no hani hoƴude laabi fuu kanduɗi misali gurti dabbaji gonaɗi no bonne ɗin haɗude ɗum mane nde fitinaji gaari kamɓe gattana watte fuu e surude ɗum
condition de leur gestion
nder laabi séri aji moi en goni police ɓe ladde ɓe
yeru no ɗatol capanɗe jeenayi e tati gouverneur en préf fe meruɓe laamiɓe fina tawa kamɓe hani laatade ɗum yaade e laawol laamu koƴagol nder duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e tati tabintinagol sappo e tati lewru janvier duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi ɗum du no ɗatol nogayi e nogayi e go'o kawjingol filla laamu fina tawa hokkiɓe laawol majjum
moi en ballata policiɓe ladde nder golle maɓɓe ɗe
komitiji kawjiɗi filla jeyal nokkuje kamɓe sogeji kawjiɗi filla ndenagu yaade e nimɓe pelle jinganoje hakkeji ɓiɓɓe leydi kam fuu e sarɗoɓe gam wawtugon fi on no wadda jaaki to cuuɗi kiite juuju du haltana dow kiite goduɗo seede ɗum du moy e goni seede on kam woni fedde ko foo yaade sp hokkoɓe ɓe laawol yaade nder nokkuje ɗen waɗoyde wiɗagol faamude ɗume sabimbini fooɗu fooɗu on
bandiraɓe kettinaniɓe ɗo enden kokkol habaruji meɗen hanti.